in a beauty. Deja military army, Deja military zone. Alongside the CM Show Ministry, Jan for History. JIV aka Mulia Katioka, Ryu Krisi, Atapa Dosne, Beauty.
Namusuli Kuninya Juana, Kono Woma, Sepila Kuna. Namusuli Kuninya Juana, Wanda Teva Sepila Kuna.
Beke banyande fakina ya zibona Minane kumukanya zabona vasepilena Mukashula fela mwakupoe zona Kubomani mafula fainge zola Kubomani wukiti kufita tola Kikwa hae kono bae kutainge kwa ndola Wasichaba eni ani na utokwa Kono kwa bashe minge direti ni matokwa Komuni fumbela fakuboma natuka Kubomaki forever mwendi jesu kutuluka
Nemusuli kuninya
yakatoka aka JIV Denga zone pwezi kampani Masepile kuna Yeah
Nemusuli kuninya za chwana Na Wanda teba sepile kuna
Niko muni fumbela na chwana Bashimi baka basepile kuna
Nemusuli kuninya za chwana Kono boma basepile kuna
Let me get it one more time Mr. Vizinga hata pato taba kikuli Orando mapanto Vichove Big shout out to kuona bani pepa Kakuli kuzwa fateni hakuna any sepa Yaba paela kuwome yo unizusa tempa I don't trust anybody malifasi morupila Nisika mpuma bungata wami na famulila Bungata wami na muba takunibona nilila Beta wome wawako na kunisupeza nzila Wakabuto kwa buzi wakibonda Tenele kuli nikule tumuliani konji wakate Doti kuliva ni katwe Seba salati kikuni wona tunjata ni hate Kubeta za wabata mawupilo ni fafate Big shout out
for my fans
Hata padu
Kono boma wasepile kuna Nemusuli kuninya za chwana Na Wanda teba sepile kuna
Bashimi baka basepile kuna
Nemusuli kuninya za chwana Kono boma basepile kuna Sepile kuna na boma Nemusuli kuninya za chwana
Danger zone is a building It's a million
things Kondate basepile kuna
Ike Eliu Sima Nikinemu falusheshe Basepile kuna esi wa mudala Fokumu kina niezanga likaze zipala Waniseyafa kutini wabuchwala Kono kwa bashemi baka kuwona na katerea Minafamu kano shula fa kunyaza Bashemi baka kize tunaze ni vaezeza Kumomuri mawe na nina kulonda Kono kwa bashemi baka ni mwana walivanda Lasa visa falilato la mushemi Iba kuteketa di mwana kofoe valiteni Kakuliba kutifenda kuzengata Lilato la mushemi kitiba fa pavungata
Nemusuli kuninya za chona
Eke eli sima
Wasepile kuna
Nikine umfarushe Rushe Rushe she
Nemusuli kuninya za chwana Na Wanda teba sepile kuna
Niko muni fumbela na chwana Bashimi baka basepile kuna
Nemusuli kuninya za chwana Kono boma basepile kuna Sepile kuna na
uwa Zamstreammusic.org
Nemusuli kuninya za chwana Na Wanda teba sepile kuna
Hauko na waiko
Kono boma basepile kuna
Yeah You know me, J.I.V. Production.
Wonder te ba se pile kuna.
JIV on the beat.
ZambiMusicBlog.co.
Bashemi ba kaba se pile kuna.